nifanye haujui nimejam.
Yeah, nimejam.
Muli ni provoke so majina ya madui nimekram.
Leo nimekram.
Musidhani nina joke. Nimeona na tazama jasiri ya kiuzwa. Wezi pona kwa hii drama jujangili huduzwa. Dalili ya tuhawa haziezi puhuzwa. Habilia na uwawa na Yusufu na uzwa. Nitai na uruma unaweza tafunwa. Wamekataa hii uduma so wawezi kutumwa. Ni watafu kama chuma na wawezi sukumwa. Cheza raf bila puma kuwa ready kuvunjwa. Team kilegeza chowalai mtafungwa. Kila dao wezi meza kuna zile utadungwa. Kau bend utabreak so kubali kukunjwa. Kau cheza na maspeku usishangae ukiu. Kuna uvumi unaenea, ukilala utakutua. Ukiona vyaelea, basi jua vimeundwa. Sitingi za wahenga, laini zao zimetungwa. Mkweli atakulenga kana sikiza gashungwa.
Mulidharau shujaa, za kipimo cha hasira kinazidi kujaa. Usife moyo shujaa, Mungu bado yuko nawe so sijali buda. Mulidharau shujaa, za kipimo cha hasira kinazidi kujaa. Usipe moyo shujaa, Mungu bado yuko nawe so sijali buda.
Wamepinga msanii, wamepinga nabii. Mikuandika hapa daily na umulika na hii. Wanauzika na ukweli wamekafika na mi. Propaganda za daily zimeshika jamii. Wamepinga msanii, wamepinga nabii. Hama chap na ondoa na wachuja kwa li. Wajakaa kwa komboa, wamekuja utali. Hata drone na ibomoa kwa kikisha ukali.
Mendharau for long, sasa boy wakamlesho sahini shujaa. Walai mko wrong, kijenjoy na wareshmi niko tizi buda. Saki kumbe cha hasira kinazidi kuja. Ni uombe kwa majira usiende chini kuka. Na usombe mafikira ambayo nayo kufa. Tunangome tunadira so jamini kupa. Kunao watu flani wanaohitaji ngoto. Kunao mombo mtu wanaojifanya kondo.
Wautawala kila kitu wanajidai jogo. Wakiwika tunyamaze tusibonge no more. Wanatugonga na fizi, wanolonga atizi. Yogoma wacheze tunawahonga kwa street. Kunoma tueneze narokoka ati. Watakoma weleze tutabonga kwa beat.
Mulidharau shujaa, za kipimo cha hasira kinazidi kujaa. Usife moyo shujaa, Mungu bado yuko nawe so sijali buda. Mulidharau shujaa, za kipimo cha hasira kinazidi kujaa. Usife moyo shujaa, Mungu bado yuko nawe so sijali buda.
Kuwa critic ni tabu na inafani regret. Mini softi wa majuu walishani neglect. Nilikamwa kanibu walishani reject. Ninini nimedundo ni deserve respect. Ni mengi nimeona na si think I'm proud. Jiraha imepona mlini fling kwa ground. Hawelewi mbona foreign king was crowned. Nina god in my corner though he ring ni round. Conversation za ujinga nita plead the fifth. Kani tizi nita piga di ni bleed kwa teeth. Na amini nina strength ya kufight the myth. Na wapima kila length pia hike na weep. Machozi nimelia misiezi forget. Waoga na kumbia hii waezi attempt. Hizi shida za dunia sizi na ni dormant. Gori na kanyagia nimeshazi prevent. Kani time nilispend nilo school I can see. Ni late kupretend I'm a fool away she. With ya mini some friends kuna few what type he. Ni guard who defense si kung fu na tai chi. Niki jam ni na left so again min righty. Tiko young we na dead siko entain up IV. Kupi nafs in your threat iterates ya maji. Nime acha kuvent ku complain is ID. Complain.